Siga now, walk a we know. Walk a zidwa we know. A peta kusukulo. Paka kumaliza. Yakwananta we kuti. Ayambe banjalake. Apeze banjalake. Nyamata woneka we know. Wote na amfunsira Sika na uja Sika na sauna mvuto wa muvomera Nyamata uja Sika na wa muvomera Nyamata uja Nyamata, nyamata, wamufunsira, zika na uja. Tie, tie kwatu, nyamata kupempa. Ai, ai, oka one kele kwatu Kusata mwambo Mosa kalitsa ukwati Siku lalikulu Lachi sangalalo Banja latso pano Losi lilika La chikondi And sigana, sigana Wamuvomera Nyamata uja Anyamata, nyamata Wamufunsira Sigana uja Mosa kalitsa ukwati Siku lalikulu Lachi sangalalo Banja latso pano Losi lilika Lachi kondi And sikana Sikana Wamuvomera Nyamata uja Anyamata Nyamata Wamufunsira Sika na uja Sika na wokula bwino Wokuzidwa bwino Wapita kusukulu Paka kumaliza Yakwa na ntawi kuti Ayambe banja lake Apeze banja lake Nyamata wone kabwino Wote na amfunsira Sika na uja Sika na sauna mvuto Wamuvomera Nyamata uja Sika na Wamuvomera Nyamata uja